guess I'll check you later.
Oh, baby, let's toast. Yeah, yeah. Woo woo. Oh, baby, let's toast. Yeah, yeah. Woo woo. Oh, baby, let's toast. Misano na misauce. Mambo yako fresh wala baby, so na worry. Oh, baby, let's toast. Yeah, yeah. Woo woo. Oh, baby, let's toast. Yeah, yeah. Woo woo. Oh, baby, let's toast. Misano na misauce. Mambo yako fresh wala baby, so na worry. Oh, baby, let's toast. Yeah, yeah. Woo woo. Oh, baby, let's toast. Yeah, yeah. Woo woo. Oh, pula champagne pia fanya majikambo. Nafanya kampeni ya kulinda lako pango. Nite sungu sungu au niitwe basi mgambo. Tapigana vita zote, tapigana kama Rambo. Basi mombe Mungu alilinde letu jambo. Ita marafiki celebrate letu penzi. Glasi zote wani tukigongesha chase. Take a selfie au ukipiga picture. Once upon a time kikupiga yangu story. Wezi kuniamini au kisa yangu toni. Maisha nilotoka na nyumbani kuna pori. Penzi kula bia, weka kwenye glass. Acha nkusifie, kodi kama ice. Nime fully kwako na bila parachuti. Maisha kama movie, tukianza tunashoot. Woo shani book, crazy shari juice. Nime roa na maji na sina umbrella. Nenda peku peku bila biti akapela. Kula kunyo hani shosti zako kiwa kera. Tufanye logi, funge ndoa ya mkeka. Nshike basi mkono siterezi kwenye stair. Cheki high heels, menogea umekolea. Ni hope tight tea, tutembee kama pair. Jina twende wapi, ni kusongeze chair. Oh, baby, let's toast. Yeah, yeah. Woo woo. Oh, baby, let's toast. Yeah, yeah. Woo woo. Oh, baby, let's toast. Misano na misauce. Mambo yako fresh wala baby, so na worry. Oh, baby, let's toast. Yeah, yeah. Woo woo. Oh, baby, let's toast. Yeah, yeah. Woo woo. Oh, baby, let's toast. Misano na misauce. Mambo yako fresh wala baby, so na worry. Oh, baby, let's toast. Yeah, yeah. Baby, let's talk.